emejiri meji eja kpọkpọkwa ya nwa mma achineke anyị efekwa na ụwa pịtị ụzọ ubi agbakwacha ya azọrọ ya
injinia Bruno ọweji ọwụ ya
anyị ga-ebu n'ụzọ kele jehova anyị ga-ebu n'ụzọ kele chineke na-agbọrị ma o anyị ga-ebu n'ụzọ kele jehova na na nwa na m ọzọ amen amen
anyị ga-ebu n'ụzọ kele jehova
kele onye o
anyị ga-ebu n'ụzọ kele chineke na
onye yiri ya ekele chineke nyere nwanyị aga nwa amamihe solomon achịnyere ya ọnụ na buzeligwe rịọ otito ka anyị para otito kpagara chineke kere anyị onye ma chimadị ga-eri ego ọkwa chimadị ga-eri edeo ihe nwere inye gị ọwụ otito rie chineke kere ụwa kakwarali otito
anyị ga-ebu n'ụzọ kele jehova
kele o
anyị ga-ebu n'ụzọ kele chineke na
gọwa kele kele o kele
anyị ga-ebu n'ụzọ kele jehova
jano ya mma e
na nwa na nwa ọzọ
amen
ọtị melodi na sorrow wiwa balile gwekele egwu chineke egwu ngọzi iri mma agbagba ọkwa nna hụla sha chineke na-emela ka dị wuruchi n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ amen amen amen
amen anyị ga-ebu n'ụzọ kele
chinanụ maka kele ya o
anyị ga-ebu n'ụzọ kele chineke
ikwu n'ibe ya anyị kele
anyị ga-ebu n'ụzọ kele chineke
onye yiri chukwu
jai
agama kpọrọ aleluya kpọrọ aleluya kpọrọ chineke mụ bụna ụzọ bịa ụyọ nsọ ya shi ya biri gwa ori mefefe ala owere ndị ọma ya soro masaro wiwa nye ya ekele na aha nna na nwa na ama nsọ amen amen
chioma nwesị ekene bịanụ ka iri ekene nke si n'ala alụdị anyị maka na ọ bụ gị bụ chineke nke ga-erisi otutu anyị niile narị ekele anyị onye ọla ebube narị ekele anyị onye ọla ama imewo
ọ bụrụ ọchị kelechi ya nwanne m nwa nwanyị alụọ di ya kele chineke onye ọma o jeje m ọgaranya jeje m ogwe nya ba akụto chi ndị ọgaranya jeje m ezere otito onye dịka gị
onye ka ga-eji tụnyere gị
ọkwa chineke wapịtụzubi apịtụzubi agbakwasa ya zọrọ ya
anyị ga-ebu n'ụzọ kele
kele onye o
anyị ga-ebu n'ụzọ kele chineke na goma
kele
anyị ga-ebu n'ụzọ kele
onye yiri chukwu
osisi aka kpara ya ịwala
eze keze bọla chei obinibinigwe ịbọla
onye ọmụrụ
eze keze bọla chei obinibinigwe ịnọla
onye ọmụrụ
amahụzeligwe kamsi kpara otito bịa o bio 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 ọnụ na bezeligwe ka abịa zaro bio 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 aga m iji ụzọ eligwe je bido bio 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 bịa 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 nụ bịa 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 za eze keze bọla chei chinenye nwanyị na ọna
onye ọmụ
ụzụ na-abụ nwanyị na ọna o
chienye
ndụ ị nọ na ọ bia o bia 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 o bia 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 sai
de lenu chine ke ni hinore ma ni hinaru me bia bia.